nimetoka mbali hadi nimesahau kilometa. Naishi maisha hatari hadi nimesahau kudeka. Viongozi wamekumbatia mali la yao na teseka. Ndio maana mimi sina chama ila nina mengi mapinduzi mabisho. Afu mnapenda matanuzi tawakosti kwa kupenda flop za kudrop. Kama mlima kitonga mna faida mnaopata mnaishia kugo. Namshukuru Mungu kwa kunipa uvumilivu. Kijana mpore msikivu na jituma semvivu hata mkikunja. Na muamini Mumba hake elimu kaka yumba mtani tunao. Matapero amejaru Mumba CCM ndo nyumbani kwao. Bongo kuna superstar zaige King Majuto. Mabishono wa shangam na kajisifu na mvuto. Na stoi ngoma draw ni lazima ni kufunge. Kimziki mini so basi mchao ni kufunge.
Wacha kwa niseme kweli kumundani kwenye mic. Mambo mengine baadae. Wacha nisake ungali sake no mambo yawe right. Mambo mengine baadae. Wacha watoto zuri wajendani kati kwenye flow. Mambo mengine baadae. Wacha nisake ungali sake no mambo yawe right.
Wana fadhala umevurugwa kama snura. Sniper niko mbali na chola lines bila rula. Devil like kanya madini ndani ya medula. Na wafanya watu walale ntawale bila ya kura. Hapa hamna ubishi, hiki kianzilishi. Mechi ndani ya bahari na ushindi wa hard tricky. Si rahisi kunisnichi siku fichi. Na kupa hadithi ila siwa sungura na fisi. Yupi mwema yule wa kesho ama badaye. Shtuka mapema dada kuna mume ya kupendaye. Hifadhi vyema penzi so nyimbo kaimbe naye. Jipange mapema penzi so nyimbo kaimbe naye. Na nataka kupita ali wambi walipishe sakafu. Na itikisa kwa midundo njitulishe. Wengi walo pita bendera tuipandishe. All down the doorkeeper want to give you some issue.
Wacha kwanza niseme kweli kumundani kwenye mic. Mambo mengine badaye. Wacha nisake ungali sake no mambo yawe right. Mambo mengine badaye. Wacha watoto zuri wajendani kati kwenye flow. Mambo mengine badaye. Wacha nisake ungali sake no mambo yawe right.
Pimo zito ndani ya chesti. Sifanani nao homi niko so tofauti. Nikinyuti wana skuti. Wakija kwenye flow gafla wanatoka nduki. Mina waza doo kichwani nusu kaputi. Na kama wakipanik blow heshima yangu sikupi. Wanavaila kikutana nami wanajihisi wako uchia wa mataila. Wanaiba nyota wakihisi ya wavuti. I'm a clever nigga. Akili yangu iko faster. You stuck like lazy nigga. Ingawa sometimes na act kama crazy nigga. Najua ku think twice kabla ya decision making. Mistakes will set you right. Kama uto complicate your mindset. Na stressing yourself. Asubuhi ni kama jioni. Lakini usiku si kama mchana. LTP.
Wacha kwanza niseme kweli kumundani kwenye mic. Mambo mengine baadaye. Wacha niseme